Passing the bull of Judah, Joanna,
Dango Mix,
Favaro, Philip Mark,
Bruce Palace,
and a DJ.
Don't fuck Galala. In a Avanandin in Soka, but in the Kalami Swema, Devele, don't fuck Galala. In a Avanandin in Soka, but in the Kalami Swema, yo. Akarimo, yo, niona ma snakes all over. So chawa mani zipe za chepo ba. Chawa mani ziso vele daneka. Ndawa ni karangana, wazona saoneka. Ha? Na makara wali na yo ni diva, so disininga swati. Siwani gani zila ni ziva, vimo wa mira vefe. Don't fuck jalala. Java kwa tano luse wa sakara. Wao yote wafuatua ikatana. Wakanono wafuatua patana. Na chepa Lord have mercy on me na pempa. Mafunzo mumutu muya paka. Usheni manzangoro nilineka. Java, Don't fuck jalala. Ine Avanandi ninsoka. Wachinda kala miswema. Jebele Don't fuck jalala. Ine Avanandi ninsoka. Wachinda kala miswema. Yo. Akarimo.
Nginejifo Ava fake balifula ba people. Shpala manga na mwanda ni chakana. Ifa kutpata poza wanama. Naliba zulula ba snake. Wamwane kela ngapa li steki. The show love ngoli nefpombo. Kutpato kafanesh koinko. Talu kanga tale mwana falu yandi. Beta one bonde fight parwandi. Wagai weza femboli na asset. Ngata upwete nishini no sense. Alitema fefo tuwa kwata. Limokuwa na kano kupapata. Friendship boy alikakata. Fuevalu kwa filima.
Don't fuck jalala. Ine Avanandi ninsoka. Wachinda kala miswema. Jebele Don't fuck jalala. Ine Avanandi ninsoka. Wachinda kala miswema. Yo. I'm not even.